langutela u hlayisa langutela ra wena iri pumeleni xikwembu xiri eka wena nga ri khale nyangu walowo xita ku pfulela u rindzela hi ku langutela u hetelela hi ku engetela ku navela ka wena ku ta humelela u huwelela vito ra yena Yesu u ta ku hlulela emiringweni phela na ku xaniseka ku ta hela a u rindze hi ku langutela u hlayisa langutela ra wena iri pumeleni xikwembu xiri eka wena nga ri khale nyangu walowo xita ku pfulela.
You have been waiting for a period of time. There is always capability of existing with God. You are indicating a high probability in all likelihood. As indicating where you are, you think it is entirely not departing to make difference. You have fight off that doubt. Urinze ku langutela u hlayise langutelo ra ripumelo. God is saying to you, your miracle recovers will appear very shortly. Yeah, the right person will arrive presently. Before long, that new door is going to open. You are on the doorsteps of seeing God doing things that you have never seen. It's about to become visible with the blessings from above. It's about to become visible with an act of gracious kindness and possibilitiesness. There is something that is already on the way for you right now that you cannot imagine. Brah, with God's power working in us, God can do much more than anything that you can imagine. Play a card right now, do your part. Keep seeking God for what you make a prediction about. Keep in checking with expectation. This is your declaration. I speak restoration upon your life.
Urinze hi ku langutela u hlayise langutelo ra wena iri pfumeleni xikwembu xiri eka wena nga ri khale nyangu walowo xita ku pfulela u rindzela hi ku langutela u hetelela hi ku engetela ku navela ka wena ku ta humelela u huwelela vito ra yena Yesu u ta ku hlulela emiringweni phela na ku xaniseka ku ta hela a u rindze hi ku langutela u hlayise langutelo ra wena iri pfumeleni xikwembu xiri eka wena nga ri khale nyangu walowo xita ku pfulela.